Ngobani laba bangenazwelo
usize emhlabeni
Ngobani laba bangenazwelo
saphele ingane zethu
usize
emhlabeni Nkosi yami usize emhlabeni Nkosi yami
Sure.
She went away.
I'm gonna say.